Martini Hope Hope, you know. Sophie Records. SQ on the thing back. Woo! Haha. Tuna do a two. Tuna do a two. Let off.
Najua mikuwaza, najua unajua mikutenga, najua unajua mikulenga. Iyaza kuwaza, najua unajua mikuwaza, najua unajua mikutenga, najua unajua mikulenga. Iyaza kuwaza, iyata kusongerea, iyata kusongerea, iyata kusongerea. Iyaza kuwaza, iyata kusongerea.
Mindy choma wauza, zuku karanga wauza, viatu kule washona, iyaza kuwaza. Kanisani waenda, fungo la kumi watoa, we maombi waomba, jibu wa upati. Analyze and more, analyze and more, Jesus, analyze and more. Analyze and more, Jesus, I love you more. I love you more, Jesus, I love you more. I love you more.
Najua unajua mikuwaza, najua unajua mikutenga, najua unajua mikulenga. Iyaza kuwaza, najua unajua mikuwaza, najua unajua mikutenga, najua unajua mikulenga. Iyaza kuwaza.
Hata mimi nidharauliwe, unajua wewe utanisongea. Kweli kwangu nimefikia raha, kweli ninayoyaona. Mungu mimi ninajua utanisongea. Kweli kwangu nimefikia raha, kweli ninayoyajua. Mungu Baba nakuomba nibariki mimi toke.
Najua mikuwaza, najua unajua mikutenga, najua unajua mikulenga.
Yeah.